This is an MUT Radio podcast.
Listening to the Vukubangeni Breakfast Show with Snezi M.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Injali impela baba la ekhaya sithi nje shape and own the future. I am Snezi Wemajula, better known as Snezi M. Good morning to you. I didn't promise you ukuthi sibe sinake uSimanga Ndlovu omunye babafundi baseMango Suthu University of Technology. He's going to be taking us through uhambo lwakhe in the EFF and asitshele iqhaza adlalayo in the SRC. Good morning to you, Simanga Ndlovu. How are you doing today?
Ay sanibonani bafethu, ngibongele ngiphinda futhi ngibengelela abalaleli abalaleli nje MT Radio. So igama lami uSimanga nje, ngoba besishilo
sure
ngandlovu nje Sibongo, nobhala weStudent Command
khona
nje le Mango Suthu.
Nobhala weStudent Command, oh that's pretty nice. And then what's your role in the EFF and what is also your role in the SRC?
Oh kahlahle, ezimina nje ngunobhala weStudent Command. Into ezivamise ukuyenza ukuthi yonke into esekwenziwe SRC iqala nje likhona la kithi ezinobhala, then mase futhi siphinde futhi sisho nezinto namhlanje sitshela ama students about izinto ekwazi ukuthi zinzakale eMango Suthu, nanokuthi mhlawumbe kuphi ofuna ukuthi kwenzeke eMango Suthu njengeStudent Command, as bafethu nazi ukuthi we are the leading part. So ezinye izinto ezenzakala eMango Suthu, we must make sure ukuthi ngempela ngempela ama students akhona eMango Suthu ayethola attention, enokuthi futhi lonke usizo alidingayo ayithola eofisini.
That's pretty amazing. And then now moving forward, what made you run, what motivated you to run for this position? What inspired you to become who you are today?
Engizokusho nje mina, oqala into engenza ukuthi ngize ngirun le position yokubona obhala because of bafethu thina vele siwe emakhanga fani.
Sure.
So ngathi nje mina mengifika nje leMango Suthu, usizo lokuqala nje ngalithola from Student Command. Nange information futhi sasiyithola even though singafiki leMango Suthu. Kodwa nje information eningi sasiyithola through iStudent Command, nanokuthi iziphi izinto ezizowenzakala moving forward as research iqala. Then nami ngase ngiba motivated ngaleyo ndlela lokuthi no, if ukuthi ngempela ngempela ikhona lento futhi iyaphila kimi, ngiyibona nayo impilo enhlangano ekwazi ukusiza abafundi, let me just go there and avail myself so support futhi ama student nokuthi futhi siwasize nge-information asuke eyidinga, because of ama students ayidinga kakhulu attention, nanokuthi kuyenzakalani eMango Suthu. Njengoba nje sine-MT Radio namuhla, it's because of ama students kumele azi ukuthi kuyenzakalani within the institution. So nami njengonobhala ngisuke ngenza lowo msebenzi lowo ukuthi sibachazele kahle ngey'nkinga zabo, nanokuthi yiziphi izinto nje manje ezenzakalayo within the institution, nanokuthi yimaphi ama-programs ney'nkinga esibhekene nazo, nanokuthi futhi sizoyilungisa kanjani lezo y'nkinga.
You're doing such an amazing job. I'm super proud. And then now moving forward, what is your long-term vision for the institution? Umbono wakho nje like EMUT, uyiboni kuphi mhlambe in the next 5 years?
No, eMango Suthu in the next 5 years, ngibone inenye campus mhlambe ezovula eMango Suthu because of sisho ukuthi we own and shape the future.
Sure.
Siyafisa ukuthi nangolunye usuku siyibone sesinenye icampus mhlawumbe ethe ukuqhela whereby edwa khona ama-cause, nanokuthi kuvuleleke phela nakwabanye abafethu because of akubona bonke abantu abathanda i-engineering. Bakhona abafethu abathanda i-teaching, bakhona mhlawumbe abantu mhlawumbe abathanda ukupheka njalo njalo. So in the next 5 years mina eMango Suthu ngiyibona e-university esikwazile ukuthi extend even ngisho ama classes iphinde futhi ivule futhi namanye ama campuses. So that onke ama course nama department ebekhona eMango Suthu.
Hayi, sikuzwa kahle buti. And then now moving to the second to last question, how will you make sure or ensure that ama voices or ama students are heard?
Ngizoqala nje kulonyaka lo, I think izinto eziningi sikhona ukuthi ama students walalele kanjani na. Beziningi kakhulu iy'nkinga ebezikhona eMango Suthu. So thina okwethu nomhlawumbe sizokuqikelela kakhulu ukuthi ama-voice ama-students ayalaleleka and futhi ahamba ngale ndlela leyo bona abafuna ukuthi ehambe ngayo, because of njengoba nathi nje sila kule position asiyikhethanga thina phasakhethe ama-students. So the first thing nje soyenza ukuthi every month you must visit ama residences.
Mm-hmm.
Hlale nabo phansi sizwe izinto abakhala ngazo nanokuthi bafisa ukuthi bona if ukuthi ngempela ngempela kulama election lawo siyabuyela emandleni. Kumele ukuthi sizinjani nanokuthi sizo implementa kanjani moving forward ngathini sibambisene nabo. Because of into esiyibonile kulonyaka ukuthi ezinye izinto impela besifisa ukuzenza but utholisa ama students asibambisane nawo. Then sizabona ukuthi no lento lesa laphi naye salo ukuthi kahlahla so visit ama students two residences. So nje from now on moving forward once we win this this SSA election we'll go to ama residences sizwe inkinga abakhala ngazo and then we move forward nanokuthi sizoyilungisa kanjani lezo inkinga lezo.
I got you. And then before getting there, Dele, maybe there's a student out there listening right now, and maybe he or she has this thing. I mean, I've never seen any offices, the EFF or Labluwe Nanje yourself around campus. How does one find you around campus? Or maybe do you have contact details or no more social media accounts, no more offices around campus? How do you get a hold of you?
Oh, I call my office as now, but I'm office a student command. Asuke we a pagati a campus in the main campus residences that by blocks. But a SRC office in Kawasim Shababa from the Banyan Bazan Fazela call you always there. Won't get your mount over team sees or be speaker and say corner a gecko or mount to bring a tolerable office. So local nurses against the land, locals against the Luguti, in as much as our phone. Mhlaphe bengakhona ukuthi mhlaphe wosinsikhathi bebhale emagroupini because of this igroup ekhona esiyi-creatile kuthiwa i-MUT student whereby iy'nkinga namakhomenti mhlaphe esiwabonayo if kuwukuthi mhlaphe sikhipha i-information ethize sesiyithatha lapho-ke for ukuthi mhlaphe siphinde futhi baphendule futhi lapho nalapho but ukutholakala kwenu nje besitholale e-SRC office sukela saqala nje ukufika e-ofisini until kuze kube manje ngoba manje sekuzophela i-term besitholakala nje around campus. Besitholakala futhi nase student center e-SRC office.
I get uSimanga Ndlovu loyo. Thank you so much, Fethu.
This is an MUT Radio podcast.